Yeah, life is too short, me brother. Well,
enjoy, enjoy. Life is too short, 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 enjoy.
Fuego. Check, low life itafaa iwe lifted. Usifosi tufanane, hiyo impossible. Nina dose down, wa dose kwa bed. We can't be the same, life yangu mini terrible. Mindo champagne, na house sanse. Wakwende kabisa, tuwezi share table. No campaign, no rap cap. Go goddamn Buddha, niko fiti, niko stable.
Kwa niko nini today? Sijajua kawa nitambwa bazenga. Life ni fupi wase. Leta beef tuzikule na mizinga. I be taking puff kila day. Siko sure haikuhusu we vunga. Vunga. Shut up.
Shut up. Choma kila kitu bakisha nafsi safi. Shona hizo club tizi hakuna curfew. Mana hizo bills
zimelipwa. Enjoy. Enjoy. Life is too short. 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 Enjoy.
Lasty bum 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 bum.
Enjoy.
Mr. Rap so good.
Enjoy.
Asubuhi ya mchana supu ya kongoro.
Enjoy.
Kisha jibusi na ugoro.
Enjoy.
Mchana kijaze kiporo, tena ushibe kwenye gambe, usijereta michoro. Enjoy we, kuzipunguza stress. Usirijaze tumbo kwa gesi za peps. Wakizifunga basi, tunafunga mta. Shusha bapa saba kila baada ya saa. Na pisikali zile zenye bambata. Faka wakikishe na mandezi wanaka. Ya nini kujibana bana, haina mana. Fanya unachoweza, fanya tumia ulizo kusanya.
Enjoy.
Enjoy bila lawama, beba pisikali kisha kajipoze na kinyama.
Enjoy. Enjoy, life is too short. Enjoy. Enjoy, life is too short. Enjoy. Enjoy, life is too short. Enjoy.
Alright.
Enjoy, life is too
Last
short.
Enjoy. Kuishi mara moja, cooler vibe, cooler vibe. Usibaki sober, relax. Afu bang bang bila woga. Have fun, cooler ujana kabla time over. You already know life is good. Kama ukiona penda cooler bata, keep it true, keep it true. When I cash on my vichenji, doesn't matter, keep it real, usi pretendi. Kukaki nyonge mindo sipendi. So najua mindo counter wali jendi. Si wengine tuna stress za kiwaki. Eti dema nitaki mbona safi. Tena ndo mepoteza bahati na jachia. Huku niki dance taki taki. Dance taki taki. Bling, Cody, LV na Versace. Oya gang leo tuanze wapi.
Enjoy.
Money talks and nobody can stop it. Kona new chicks in a time na makapi. As long as I'm happy, as long as I'm not sick. D twice.
Enjoy. Enjoy. Life is too short, 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 enjoy.